nogeshe, ni nogeshe, ni nogeshe, baby. Baby, nogeshe, akwaje kwache kushare na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi, basi nogeshe, nogeshe, baby. Baby, nogeshe, 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 baby. Baby, nogeshe. Raha, raha tu kukupenda na nawe, raha tu.
Raha, raha tu kukupenda na nawe, raha tu.
Raha, raha tu kukupenda na nawe. Furai, ukini ache utoni paja kalaro. Nipe mimi kwengine we useme no. Shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Oh, 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 oh. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia. Chaniambia mimi nitaridhia baba, hata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe, baby. Baby, nogeshe, ninogeshe, ninogeshe, baby. Baby, nogeshe. Ra, ra, tupu kupenda na nawe. Kupanda kushuka kisa nini?